Ha? Kamewaka sana bana. Acha ni wapashe.
Kama ni pesa jo na dai, sema basi upewe. Kama ni fea chukwa ndai, bora usichelewe. Kama pema nimejipanga, nimejipin vinoma. Nikukamate jo ni kushike, udhani mini homa. Mini mgenja, mini mubaya, bongi stia ilenga. Bora utupi ya ina ubaya, fika kejani leta. Mamushi moshi nimezi seti, niko angani naenda. We unabaki tu mesleki na una ata cheda. Kani makali siendi jina shika yangu solo. Mbona mabichu ataki yao na dai yangu loso. Misi buti lakini njuanga bado joni nono. Nikikamata ngeus lazima leo atwe uondo. Tani shogi tupite shoti tusafishie wasoro. Tukua kwa rodi moja kiwake one for the road. Kama ni slim kama sikoro wacha buda ikai. Kama ni big kama ni heavy mboko tuitambaye. Piga matizi hunda mikono rende joe shangai. Kula mandizi, kula miyogo, kauka joka mawe. Shuri ya kile tau, puzi pita na beshtaki. Chapa iyo ikus, paka majirani wa meze mate. Make it bang bang. Shake your hands baby. Make it bang bang. Right left baby. Make it bang bang. Make it move. Make it bang bang. Make it bang. Make it bang bang. Shake your hands baby. Make it bang bang. Right left baby. Make it bang bang. Make it move, make it bang bang. Mwambie mukoro leo mteja namba patikani. Kozi karamu sioni kanta rudi leo nyumbani. Mamoshi moshi zmeni shika na isi woga flani. Kabidi ni tenduthi nifikishe tuke jani. Saki kuzima nbado neza shika tu majani. Kios ni moja babi hao wengine samahani.
Mwambie mukoro leo mteja namba patikani. Kozi karamu sioni kanta rudi leo nyumbani. Mamoshi moshi zmeni shika na isi woga flani. Kabidi ni tenduthi nifikishe tuke jani. Staki kuzima nbado neza shika tu majani. Kios ni moja babi hao wengine samahani.
Make it bang, make it bang bang.
Shake your hands baby.
Make it bang bang.
Make it move. Right left baby.
Make it bang bang.
Make it move.
Make it bang bang.
Make it bang.
Make it bang bang.
Shake your hands baby.
Make it bang bang.
Right left baby.
Make it bang bang.